kutya kwizera imana yabaye wari umukiranutsi yakomeje kurinda isezerano ry'Uwiteka yamuhaye Aburahamu inshuti y'imana imana yarivugiye iti uri inshuti yanjye n'ukuri kwizera kwa Aburahamu atumye abasogokuruza w'amahanga yose kumvira Aburahamu tubabwira yarafite umugore yitwaga Sara bari bamaranye igihe kinini ndetse imyaka myinshi ariko batari babona urubyaro Imana yongera kubasezeranya isezerano rikomeye yuko bazabyara umwana w'umuhungu biratangaje cyane ku myaka bari bafite y'ubukure na wari wigeze atekereza ko bishoboka kubaho ariko mu mbaraga z'Imana yo mu ijuru binyuze mu isezerano yabahaye bagize kwizera birashoboka mbega kwizera uko kwizera niko dukeneye kugira ngo imisozi ikurweho nifuza kuba intwari mu byo kwizera Aburahamu mbakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano yo wasezeranye yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye mu gihe ngeze aho bikomeye mbugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose nifuza kuba intwari mu byo kwizera Aburahamu mbakukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri uzasohoza amasezerano yo wasezeranye yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye mu gihe ngeze aho bikomeye mbugirira ibyiringiro aho bidashoboka wowe Mana urashoboye reka tujye duhora tugufitiye icyizere ushobora byose
kwizera Aburahamu
kugirira icyizere ku byo wavuze rukuri. Uzasohoza amasezerano yawasezeranye, yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye mu gihe ngezaho bikomeye. Mugirira ibyiringiro aho bidashoboka, wowe Mana urashoboye. Reka tujye duhora tugufitiye icyizere, ushobora byose. Aho bidashoboka, wowe Mana urashoboye. Reka tujye duhora tugufitiye icyizere, ushobora byose.